Blog Talk Radio.
RANC rwanda National Congress muri mwaraba yumva batazi intego zayo intego esheshatu zihuriro nyarwanda RANC ya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi ya kabiri amajyambere arambye kandi asangiye ya gatatu ubumwe n'ubwiyunge nyabwo ya kane umutekano w'abantu byabo ya gatanu ububanyi n'amahanga buboneye ya gatandatu itahuka ry'impunzi mu cyubahiro RANC viva viva RANC viva viva
Turabashuhuje nshuti muteza amatwi raditahuka tubayikaze mu biganiro byacu by'umunsi ku wa kabiri turi tariki ya 26 z'ukwezi kwa karindwi umwaka 2022 muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye nkabanzanye na Comrade Ali Abdulkarim Mukiganiro cyacu tugiye kubana kuri uyu mugoroba ngira ngo umanze mbasuhuze twizera ko muri amahoro kandi dushimire umusangirangendo Edward Kabagema na Chantal Nyangejo mu kiganiro cyiza babahaye. Turaza dushimangira zimwe mu ngingo wenda babara navuzeho kuko ibintu byinshi biracyari mu itangazamakuru, ariko mbere na mbere twizera yuko mukomeje kudukurikira muri benshi kandi tubashimira ibitekerezo byanyu n'ibyifuzo mu kutwandikira. Mbere yuko tujya ku nsanganyamatsiko nabateguye kuri uyu mugoroba, reka tubahe ikaze Comrade Ali Abdulkarimu. Salamu aleko, ikaze kuri Radio Itahuka.
Waalaikum salamu Comrade Serge, wakoze cyane kunyakira no gutumana kino kiganiro. Gombonera umwanya usuhuza abakomrade bose badukurikiye n'abanyarwanda bose badukurikiye kuri iki kiganiro tugiye kugira n'abazagikurikira imbere hazaza. Nkaba ntekereza nifuza yuko turi bugira ikiganiro cyiza. Urakoze cyane Serge.
Urakoze, ndagushimiye kubashe kuboneka kugira ngo tubane nyine kuri uyu munsi wa kabiri. Hari byinshi mu itangazamakuru bivugwa, ariko turibanda ku by'ingenzi. Hari ingingo zigera kuri enye nifuza ko twaganiraho. Ingingo ya mbere, nagira ngo tuze kureba imyitwarire y'Leta y'u Rwanda, imyitwarire ya gishumba, gutukana, kwandagazanya, gusebanya ikomeje kuranga Leta y'u Rwanda. Ahangaha nagira ngo tuze kudrawinga cyangwa dutange isomo tubone umunyarwanda yavanamo, tunibaze ko umunyarwanda bayo. Murabona Senateri Menendez arimo aratukwa cyane, ariko se wa mbere ututswe, Perezida Museveni yaratutswe bihagije, Perezida Nkurunziza yaratutswe bihagije, Kikwete yaratutswe bihagije, BBC iratukwa bihagije, Ijwi rya Amerika n'abanyamakuru bagiye batukwa bihagije. Ariko twibaza impamvu iyi stile ya Kagame yo gutukana no kwandagaza abandi bantu mu bindi bihugu cyangwa abandi babavuze ibitaneza Leta y'u Rwanda batukwa rwose gishumba, abanyarwanda mu gihugu bakumva ko biri normal. Turaza kurebana none ejo Karine Kanimba, umukobwa Paul Rusesabagina, azaba ari imbere muri USA Congress muri icyo bita House of Intelligence, aho azaba aganira ku bikorwa by'ubushotoranyi cyangwa guspyinga bikorwa na Leta y'u Rwanda, biriya bita spying ikoresheje Pegasus. Ejo Karine Kanimba nari nabibabwiye mu kiganiro cy'ubushize ku gatanu ko House of Intelligence Committee izumva umwe mu banyarwanda. Ni Karine Kanimba rero mwabibonye ko babyandikiye. Turaza kubireba turebe icyo bivuze. Ese Leta y'u Rwanda yarabariza abatuka bigenda bite kugira ngo birinde bigera kuri ya ntera? Muri bwa Kagame ushize avuga ati ntabwo twe duspyinga dukoresheje technology, ati dukoresha ubwenge bwacu, dukoresha human inspiring cyangwa duspyinga dukoresheje ubwenge bwacu busanzwe. Turaza kureba nabyo mu buryo burambuye. Turaza kugarukana none igoma, imyigaragambyo y'abakongomani muri sosiyete sivile imaze gufata intera. Umunsi wayo wa kabiri imyigaragambyo isaba yuko MONUSCO yahava irakomeje, hari abantu barimo kubigwamo. Ikibazo abantu bibaza gusa no kuvuga ngo MONUSCO ubwayo nayo iratera urujijo ivuga iti ntidushobora guhangana na M23, nta ntwaro zidufite zihagije, ku buryo abantu bibaza bati uyu izi ntambara ntabwo yaba ari game. Izo ngingo eshatu wenda twakwibandaho, iya kane wenda sinzi niba ndi bubone umwanya wo kwivuga, ariko reka tube twerekeye ngaha. Ali Abdulkarim, izo ngingo eshatu numva twaganira mu buryo burambuye kuri mugoroba.
Nta kibazo kabisa, sansani.
Tutibagiwe nanone abatwandikiye muri komantari zacu ubushize bavuga bati turabashimira ku byo mwavuze ko twaheze mu gihombo nyine nyuma ya cogamu, ubu nanone bati imishahara yacu kugira ngo itugereho biragoye. Nzi ko ufite andi makuru wenda turaza kubiheraho umukanya, ahubwo reka ngo uhereho duhere kuri ya ngingo kuko twari twavuze mu buryo burambuye kwa gatanu. Turebe komantari twakiriye n'izo twakiriye nawe wakiriye ku bantu bavuga bati salari yacu cyangwa amafaranga umushahara wacu ntabwo urimo kutugeraho, kandi bashimangira bati ibyo mwaganiriye ni ukuri. Ariko mbere na mbere gato ntiwibagirwe n'iyo ngingo ngira ngo uhereho, reka manze wenda nkore iyi komunike cyangwa itangazo rivuye kwa Mikela Ronge. Mikela Ronge wanditse igitabo Do Not Disturb, aravuga ati Radita ukamumfashe kubwira abanyarwanda babakurikira bavuga ikinyarwanda abarimo kugura igitabo cyanjye muri verisiyo y'igifaransa ko itariki babona atari yo. Aravuga ati igitabo cyagombye gushyirwa mu gifaransa gishyirwa mu gifaransa harimo amakosa menshi, niyo mpamvu kidashobora gusohoka ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa munani, ko bari baratangiye kukigura n'abavuga bati turashaka kukigura ntibidukundire. Mikela Ronge akabavuga ati munyihanganire, kirimo kukirongera gukosorwa ku buryo kizaboneka mu mezi atandatu ari imbere. Nanone hari abandi bavuga bati ese cyaba ari igitabo gishyashya, akavuga ati nabyo bibabwire ko atari igitabo gishyashya, ahubwo ni iki ngiki yanditse mu Cyongereza Do Not Disturb, ishirwa mu gifaransa nabo akavuga ati amagambo cyangwa na titre y'igitabo ubwayo kubagiye bayibona bavuga bati ntabwo wenda bihura ati kubona n'izina ry'igifaransa byagiye bigorana nyine bitera abasesengu n'abasemura bavana mu cyongereza bashyira mu gifaransa urumva rero ni communique yaduhaye tugomba gupasa ku bakunzi baraditahuka no kunyarwanda muri rusange nabasa namwe hirya no hino mu byumva guhererekanya ubwo butumwa kubarimo kugura kiriya gitabo mushatse mwa mubyihoreye kuko ntabwo muzakibona ndizera ko wenda amazone itibabwira ko kitabonetse kano kanya cyari giteganyije kuzosohoka tariki ya 14 z'ukwezi kwa 8 urumva rero ni bibaho mu itangazamakuru nyine iyo bavuze due date cyangwa igihe kitabo kizasohokera ntibikunde bitewe nuko basanze abagikosoye harimo amakosa menshi y'igifaransa bahitamo kongera kujya kugikosora bundi bushya nabwo bizatwara andi mezi atandatu mu byihangane rero kubandika bati mikararonge igitabo kigezehe ko tugerageza kukigura bikatunanira ikosa ni ryawe cyane amazone ikosa muraryumvise nuko cyakosowe nabi kikaba gifite amakosa menshi uko nyiri ubwita byivuga kikaba no kikongera gukosorwa bundi bushya kizagaruka kuri amazone mu mezi atandatu ari imbere duhereye muri uku kwezi rero kwa karindwi cyangwa kwa munani wabara andi mezi atandatu ubwo tuvuza mu kwezi 14 n'amezi ane tukavuga tuti rero mu kwezi kwa kabiri mu kwa kabiri mu kwa gatatu nibwo mwatangira gushaka kiriya gitabo kubagisoma mu rurimi rw'igifaransa ariko verisiyo y'icyongereza iracyahari mwayibona iyo ari communique ntabyo twayivugaho nyine ni ukumenyesha abanyarwanda inshuti z'u Rwanda cyangwa abakunzi baraditahuka n'abakunzi ba mikararonge kuri iyo communique kubibazaga uko babona igitabo ari Abdulkarim reka duhere hariya rero kuri komante twakiriye mu kiganiro twagenewe kwa gatanu tuvuga ku bukene cogamu isigiye abanyarwanda hari ikintu twabonye bavuga bati imishahara yacu iratinda kutugeraho ndagira ngo uheranga wenda niba cyo ubivugaho cyangwa nawe wumva wakoraho komantire kuri kubatwandikiye bati mwibagiye kuvuga ku mishahara yacu itatugeraho
Serije urakoze cyane Serije mbere na mbere katubanze ku byo twagize uribuka yuko twavugaga ku bantu bakoze cyogamu batarishyurwa babwirwa baguma basiragizwa ngo bajya kuri RDB kuko nyine hotline bayikuyeho nta bundi buryo bakwishyuza amafaranga yabo bari bababwiye ngo noneho bamaze kumva na kiriya kiganiro twagize ku wa gatanu barababwira bati noneho ku wa mbere tariki 25 bazabona amafaranga yabo ni ko bahise abo bavugaga mbese basa nk'ababwira ariko cyageze nyine ku wa mbere ejo hashize ntacyo babonye n'uyu munsi ntacyo barabona ubwo twizere yuko wenda kuko bazi yuko iyi radiyo yacu ikurikirwa na ni leta ya hano ya UK n'andi ma leta yose ayikurikira akanariza ibyo tuvuze akabindura bakabitranslatinga mu rurimi rwabo ibaza kumenya yuko bisa nk'aho amafaranga yari agenewe guha batayabonye aribo banyarwanda bakoze bitanze kugira ngo cyugame igende neza n'abakoze ibitaramo kugira ngo abashyitsi mbese na ambiance cyangwa kiriya gikorwa cya cyugame abantu bumve yuko cyabaguye neza kuba rero barabikoze ababikoze bakamburwa n'ubundi bucakara ibyo ngibyo twamaze kubigeza ku banyiri bwite ba hano muri UK wenda nabo barabashyiraho pressure twizere ko wenda bari bugira isoni bakishyura abantu ikibazo ni uko leta ya Kagame nta mafaranga ifite Kagame amafaranga yakuramo ntashobora kuyasubizamo nibura ngo agire n'isoni avuga ati aho nari natwayemo reka nyasubizemo aho niho hari ikibazo ariko ntibarishyurwa ku bandi rero bantu bakozi ba leta natanga urugero nk'abapolisi ubundi abapolisi b'u Rwanda bishyurwa bitarenze itariki 25 za buri kwezi ariko hashize iminsi kuva mu kwezi kwa gatatu ntabwo ibyo byarahindutse ubu bishyurwa ukwezi kurangiye rimwe na rimwe bikanarenga bikajya mu cyumweru cya mbere cy'ukwezi cyangwa no mu cyumweru cya kabiri cy'ukwezi murumva rero ibintu muganisha bazageza igihe batazishyurwa ubu abapolisi rero nibo barimo gutabaza mu ibanga bavuga bati nyamuneka natwe nimutuvugire mwavugiye abacyogamo ariko twebwe n'agashahara kacu bamwe dufite amazu twabonye ku deni dufite amabanka amadeni ya banka dufite ibiki ediringa uko twishyura izo za mortgage uko twishyura banka kuko yitinze kakubaho ababona amafaranga kuri muri za bya bindi byarambere nabyo yitinze umunsi cyangwa icyumweru kabaka kubayeho ni no gutaka rero gusa murumva rero iyo barimo ganisha ko muri diserije n'abatwumva yuko birimo ganisha yuko leta igiye kujya muri cyagihe yabwiraga abantu abakozi ba leta cyane cyane yuko itazabishyura ikindi gihari nuko ibo bizi neza serije sinzi kubizi ubundi abantu bishyura abapolisi nabishyura mbese minister ya justice ari itwara abapolisi n'iriya RIB ni leta y'Ubuholandi niba ha byose byaba ari amakoti ubucamanza ibiri ari amazuniye ubakiye itangana training ama computer buri kintu cyose ahanyuma rero n'abapolisi rero aba yabasabye rero muri mubagiye kujya gukora audit babwiye leta y'u Rwanda ngo mufite abapolisi benshi cyane barenze urugero rukenewe gukora ntabwo twaguma twishyura amafaranga ko natwe ubwacu kandi dufite n'umutekano wa polisi ku rugero rw'abaturage ntabwo bameze nk'abanyu mfite abapolisi benshi cyane impamvu rero u Rwanda rufite abapolisi benshi cyane mwese murayumva nuko abapolisi b'u Rwanda akenshi bakoreshwa kuniga abaturage bakoreshwa babaye benshi cyane ibi harimo ikibazo rero bababwiye ngo bagabanye bagabanye ibice 25% ubwo urumva yuko babwiye ngo bagabanye kimwe cya kane cyose bakigabanye ni ikibazo rero gihari kandi batakigabanya amafaranga ntayo bazatanga abaholandi nta mafaranga bazatanga leta y'Ubuholandi nayo amafaranga izatanga y'u Rwanda ntawo uzabona amafaranga wishyura minijisiti cyangwa n'igipolisi ni ibintu rero bikomeye cyane wenda abapolisi bamwe bashobora kuba batabizi cyangwa n'abanyarwanda bakirata ngo ni Kagame bishyura ariko uko niko kuri ni leta y'Ubuholandi yabafashaga kumara igihe kinini cyane ubanza yaratangiye igihe bageraga igihema bari bakiri muri ntuza muri biriya ya kugeza n'ubu ngubu ubu rero baragenda babona bino ariko bigakubitiraho ibyo rero mu kugenda bavumbura yuko muri minister of justice harimo ubujura cyane serije nk'urugero natanga niba n'abanyarwanda badukurikiye batari babizi impamvu babujije imfungwa gusurwa muri cyogamo cyangwa impamvu bavuga ngo imfungwa ntizisura igihe habaye iminsi mikuru nta yindi nuko imfungwa igihe cya cyogamo amagereza abacucumye arimo abantu benshi babakuramo bakajya kubafungira mu mastade bakabakuramo bakabatwara ku cyane za Muhanga mu cyangwa bakabatwara mu majyaruguru aho abakomando ba Habyarimana batrainingiraga iriya sinzi uko bahita ngo ashobora kujyaho nk'abafungwa bagera mu 10,000 ahangaha rero bagatinya bati baje hagize
nk'uravuga wenda mu bigogwe
mu bigogwe exactly niho bagenda bagafungira abantu aho hanze bapakira ibirore iyo hagiye kuba nk'ibyo bintu in case ne hagira ujyayo cyangwa abo baholandi bagiye kuza kuko bagiyeyo bakareba basange bituzuranye nk'uko bimeze abo badatwara baguma aho ngaho n'ababimfungwa bari high profile nk'aba Rusesa bagina nk'aba bariya bacyuma nk'aba Christopher Kayumba abo nk'abandi bagumaho bari ariko abandi babavanamo kugira ngo bariya nibaza bagire bati bya bintu bwa suti gereza ziracucumye ntabwo babagaburira ntibagire ibiki bariya baze babagaragarije uko bimeze so batinyaga rero yuko abantu nibajya gusura abantu babo bagasanga umuntu adahari ushobora gutaka kandi badashobora kwereka umuntu wawe bakavuga rero bati nta gusurwa nta yindi mpamvu yabujije abantu gusura nuko batinyaga yuko bakora iki abo bantu bajya igihe cyacugamo hanyuma wasanga abantu batariyo ugataka cyangwa ukaba watera indi uti yapfuye cyangwa baramwishe cyangwa baramubujije bene ibintu nk'ibyo ngibyo byose byari guhisha ibyo bintu kuko abo ba audit bava mu Buholandi kagenzura ibyo bintu byose bakareba kugira ngo bashobore kuba ayo mafaranga ni ibintu rero biri fake ariko abaholandi barimo kugenda bashara ubundi bwenge bikurikije ibyo bagenda bamenya n'ibyo tugenda tubabwira twe turimo opposition ariko n'ukuri bagenda basharinga n'izindi agencies ku isi za European Union za bindi bihugu bigenda bigaragaza yuko u Rwanda ibyo birimo gukora ari ikinyoma ibyo amaso arimo ibyo bigaragariza amaso ibiri hasi yabyo ari ibintu bibi cyane ni ibintu bikomeye cyane ariko twe kuri opposition uko kuri dusanzwe tukuvuga nta kibazo gihari wenda n'ingingo tugiye gukurikiraho yo gutuka abavuga ibintu uko bimeze baba abapolitisiye b'amahanga batangiye kubivuga baba komiti za paroma z'amahanga zitangiye kubigaragaza baba ibinyamakuru birimo kubigaragaza birimo kuvuga biravuga ibyo twe tumaze imyaka 10 irenga tuvuga biravuga ukuri kuriho biravuga byavuzwe na Oxford ntuze yabafashaga gukora statistics uribuka ibyo yavuze kavuga iti singiye mbishingutsemo sinshaka kwandika statistics zikwiye bitazangaruka bikanyangiriza izina so ndumva turi buvugeho ariko kuri kumeze ngo abanyarwanda bamerewe nabi nabo bari bafite akazi barashonje pimeranye n'umupolisi noneho nataza kwishyurwa ururi baramwishyura nabi ariko noneho nataza kwishyurwa bakakata nabo ngabo kimwe cya kane bakagikata Serije n'abanyarwanda badukurikiye mwibaze abapolisi baratangira kubigenza bite nibatangira kumera nka babandi ba Mobutu bavuganga ngo wishakire amaramuko uyavanye mu baturage murumvyo y'igihugu cyacu kirimo kugana ariko byose twari tuzikora iyo bizagana so Serije ndumva aribyo navuga abarishurwa nabi ubwo ntanze urugero rw'abapolisi abari mu bo urabizi ni munange bo niko byabaye bambi bo baramenyereye ni wa mugani bavuga ngo intore ntiganya ngo ipfa ipfihagaze cyangwa ipfu isiba umukanda ifunga umukanda rero utangiye kuba tight cyane kubera ibintu bya white elephants bagiye bubaka batarimo gutanga umusaruro n'ubwibone barimo gukora n'intambara z'urudaca n'amafaranga arimo kugenda yakabaye akora ibintu Serge ndumva ari ibyo ngibyo urakoze cyane
urakoze cyane Comrade Ali iyo nyine yari update ku byo twaganiriye mu kiganiro gishize reka wenda mbere ko tugaruka ku bituti bitukwa senateri Menendez nyine wanditse iriya memo asaba yuko leta ya Amerika yahagarika inkunga zose zihabwa u Rwanda bitewe n'uko u Rwanda ruhungabanya uburenganzira bwa muntu mbere ko tujya kuri iriya ngingo tubanze tugaruke ku gikorwa kizakorwa ejo muri leta zimwe za Amerika hano muri Washington DC muri USA House of Representatives no muri Permanent Secretary Select Committee ya Intelligence aho ejo Karine Kanimba azaba nyine ahabwa floor kugira ngo asobanure ibikorwa byo guspyinga no kuneka bikorwa na leta y'u Rwanda ni muri rero subcommittee yitwa C3 igizwe n'aba representant cyangwa abadepute bagera kuri 11 barimo abademokrate bagera kuri 6 ndetse n'abarepublika bagera kuri 5 bazaba bamuteze amatwi asobanura nyine biriya bintu byo kuneka bakoresheje Pegasus si ubwa mbere tuvuze kuri Pegasus twakwibutsa yuko Citizen Lab yabikozeho icyegeranyo ikagaragaza uko leta y'u Rwanda ispying abanyarwanda bari muri opposition cyane cyane Karine Kanimba na famiye Rusesa bagina baje ku ikubitiro mwiho abanyarwanda turabafite nka Comrade Rukundo Faustin turabafite nka Comrade Frank Ntwari n'abandi bagiye bigaragara ku telefone zabo Kagame yazispying ndakoresheje Pegasus ni ikintu kizwi n'ejo bundi byaragarutsweho ubwo inama ya Coga mujya guterana i Kigali hari amaritikire menshi yasohotse avuga ati bayobozi mugiye kujya mu Rwanda mumenye ko Kagame afite Pegasus kuba leta zimwe za Amerika rero hano muri House of Intelligence cyangwa bemera kuza gutega amatwi kino kiganiro kirebana n'uburyo Kagame spyinga nuko bafite fact bafite ibimenyetso nta kuntu wambwira ngo House of Representatives mwisata kirebana na intelligence batumiza umuntu gusa ngo baze kumva badafite makuru afatika nejo rero isaneza mu gitondo ku isa Washington DC aho Karine Kanimba nyine azabasobanura uburyo Pegasus cyangwa kamashu bake kinje ma telefone yabo ariko ibi ni ibintu bireba nyine abanyarwanda muri rusange ndagira ngo twinjire kuri inkuru rero ari Abdul Karim iyi ni intambwe ikomitewe kuba leta muzungu za Amerika zatega amatwi kugira ngo bamenye uko Kagame aspyinga abanyarwanda bari abroad cyangwa bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda.
Serge urakoze cyane. Serge iki gikorwa ni igikorwa kiri broad cyane. Broad ndavuga ni igikorwa kinini cyane gishingiye kuri ibyo Kagame gahunda yashyize mu bikorwa yise guhungeta abatavuga rumwe nawe cyangwa aba opposition abari bo bose. Iyo uri umuhutu agushyiraho yuko mu genocideri. Iyo uri umututsi akagushyiraho yuko wafashe abakobwa cyangwa abagore, akagushyiraho ku ngufu, akagushyiraho yuko wafashe abana, uzi ibyo barize Sergeant Robert yuko wafashe umwana w'imyaka 15, uzi ibyo barize abandi, abandi nabo bavuga ngo hari abantu benshi barega ibyo bintu basaba amareta ngo abazane, hariho biribona bandika abantu kuri red list ba red flagging muri Interpol, wabibonye babikora ambasaderi Gasana. Hanyuma hari biriya babeshyera abantu nyine abenshi ibyo bakora kuko babeshyeye uriya mugabo wari uri umugabo bavanye muri Amerika nibagize izina rye wigishaga indimi languages
Leopold Munyakazi professor Leopold Munyakazi
exactly professor uribuka yuko wambeshye yagira ariya abantu bakavuga bati nta kinigeza akora akabumwere kubyerekeye genocide bari bamwakiriye bamurega byatumye ngo kuko yavuze ibyo atekereza muri universite aho yaragiye gutanga ibiganiro. So ibyo bintu byose rero natwe uzi yuko ihuriro nyarwanda yagire akoze uko ashoboye kose na ziriya bambari be b'intore bagerageje uko bashoboye kose ngo batwite abateroristi, ariko barababwiye bati nimusigeho aho ngaho muri ibeshya aba ntabwo ari abateroristi. Ariko yarabigerageje cyane agura group of experts bo muri Congo adushyira iryo bara, ariko byaranze bibaye ubusa. Ubu rero icyaje kugera uribuka yuko iyo Pegasus itangira mu 2018 uribuka yuko Financial Times nibwo bavugaga na Citizen Lab byibuka hariho Frank Antwari, hariho Kennedy Gihana, hariho ndavuga ko muri Kennedy Gihana hariho komiseri Biden yari komiseri wa youth Foster Rukundo, hariho Jean Paul Trechimier, hariho Comrade Ben Rutabana, hariho benshi ubwo ndavuga bihurira nyarwanda, ariko hari n'abandi bo hanze cyane b'abanyamakuru, aba activisti, abandi bantu bo muri civil society, harimo ibiki nabo n'abasesaji bagina bari of course ibi bintu bagira ngo wenda Kagame araza kubireka, ariko agumiza abikora arangira aranabyigamba arabyirata. Noneho umwaka ushize batangira kubinvestigatinga kubera yuko abashinzwe umutekano wo muri Amerika iki kintu cyo kwinjira mu matelefoni y'abantu, kwinjira mu makompyuta y'abantu, nibyo babyitwara cyber crime. Ni ikintu gikomeye cyane ubu ngubu, gikomeye cyane. Amarita yose ya West ashyizeho imbaraga, yashyizeho za units zibikurikira. Izo units rero zo zimaze kuvumbura yuko koko atari ibintu by'umukino, u Rwanda rukurikira abanyarwanda rukanababeshyera, ariko rufite n'abanyarwanda bari mu bihugu bya hano muri West, muri UK, muri Amerika, muri Germany, mu Bubiligi, hehe
bose bafite amalisti yabo yabo bantu bafasha kugira ngo bamenye amatelefoni y'abanyarwanda y'abanyarwanda wenda batavuga rumwe na leta cyangwa batitabira ibikorwa bya leta cyangwa batari royal abantu bavuga ngo na abantu bari disloyal ni ibipinga cyangwa ni ibiki kugira ngo babakurikire ibyo abo baganira nabo cyane cyane iyo bazi ngo uraganira n'abantu bo muri leta yahutuye bagashaka ngo bakwinjiremo pimiranya rero abantu bari muri leta bari muri Amerika baba bashobora kujya gukora diplomasi cyangwa kujya kuvugana n'inzego za leta bajya muri State Department bajya muri babagiye muri Pentagon bajya muri guhura n'abadepute babo kuvugana n'abasena babo kuvugana n'ibiki ku matelefoni bakora appointment cyangwa babagira ibibazo byabo abo bose leta yabakurikiraga leta y'u Rwanda ikoresheje Pegasus yabakurikiraga ikashaka na bamwe kuba intimidatinga iba telefona ibakanga cyangwa iboreza za message text messages zibakanga ibyo bintu rero bano bantu bazi yuko bamaze kumenya yuko leta ya Kagame ihitana abantu kuko uribuka mu 2011 ahano Scotland Yard ni igipolisi cyubahwa cyane ni investigation unity yubahwa cyane yasinye abantu batatu barimo Jonathan Musonera nawe wari umukomiseri mu ihuriro wa mobilization harimo René Mugenzi nawe wari umu activist muri human rights kugiye ku banyarwanda na bandikiye babwira bati mukuru ko mushoboye bashobora gukoresha uburyo bwa rwo bwose ubuzima bwanyu kubushyira mu kaga ibyo bintu rero byose biragenda bipayiringa ariko hari n'abandi bari muri Amerika bakurikira bakaza kubabwira bati mwitonde ntimugere ibi ngibi ibyo bigire ibyo bintu rero birimo guhenda Amerika cyane kandi ibyo bintu nkuko nabivuze ibi bihugu bya West birimo kubirwanya cyane kubera iyo mpamvu rero bino bihugu biravuga biti uyu muntu ko tumutwara cyangwa kwa claiming ayiko ari ally wacu natwe tukaba twamutwaraga nka ally wacu ahubwo akaba ari hostile kuri twebwe kuko uyu muntu abaye hostile ku munyamerika leta ya Amerika inshingano za mbere perezida afite nizo kurinda ubuzima ubusugire bwa mu rwego rwa privacy bwa mu mutungo w'umunyamerika na Amerika ubwayo nizo nshingano za mbere mugero winjiriwe kimenyesha uwinjiriye ababaye hostile kuri leta ya Amerika niko bwe ntuzanye meze fishion yanyu itegeka perezida kuba yakora ibyo bishoboka byose kugira ngo umunyamerika uri mu kaga akiranurwe cyangwa umunyamerika ushobora kuba ari muri potential ushobora kujya mu kaga abe yakingirwa Serge niko bimeze so urumva rero noneho byasabye yuko bigomba gukora iki kuko byaragaragaye kandi ntago bahagaze igihe ibintu byasohotse bikavugwa byandikaga mu kwezi kwa kangahe k'umwaka ushize igihe babyandikaga n'ukwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize igihe bandikaga Pegasus cyangwa mu kwezi kwa karindwi mu kwa cyenda I think hagati y'ukwa gatanu n'ukwa cyenda k'umwaka ushize igihe babyandikaga wagira ngo wenda barekeho ariko bagumijemo kugeza yuko naho bamwe bahinduye amatelefoni bakaguma bakurikira bibaye ngombwa rero yuko noneho baza bagafata ibyo byemezo Serge warabibonye yuko babyanditse muri iriya baruha ya International Relations Committee isaba yuko u Rwanda ruri hostile rudakurikiza amahame y'ubushuti ntabwo ari inshuti yacu ntabwo ari inshuti y'umuntu uwo ari we wese yihemukira buri muntu wese Serge ikizaba ejo rero ni ukuza kugira ngo habeho abantu batanga gihamya berekane yuko kuko amatelefoni yawe yinjirwa bari ku butaka bwa Amerika bagatapinga mu byo bavugaga cyangwa bashatse gutapinga mu byo baganiraga bari mu business leta y'u Rwanda idafiteho idakwiye kubikurikira ko bishobora no kuba byashyira n'abo banyamerika mu kaga so ni big deal kuko
cyber crime huko nabivuze bayita cyber crime ni big deal kwinjira ugahakinga ikintu cy'umunyamerika cyabari cya leta ya Amerika cyangwa cy'umunyamerika ubuvogereye ubusugire bwa Amerika ikimenyesha Amerika igomba kubifatira ibihano bingana nkuko isanzwe bifatira nabandi kuko bifatira uzi kibazo girana na China cyo kwiba property I mean ntuza intellectual property z'abanyamerika na Amerika ubwayo nicyo bapfana Russia kwinjira ibintu byabo yinjira abaturage babo yinjira institutions za leta yinjira ibiki ubwo rero nawe urwanda narwo bararutwara batyo kandi ubundi rwitwaraga nkaho ari ally wa Amerika bagomba kubijyamo rero bakabigira kuba rero bigiye muri select committee ikimensha zavamo itegeko hashobora kuzavamo itegeko ntago nzu Amerika neza uko babikora ariko bishobora kuzazamuka bikazatwarwa bagapushinga leta yuko igomba kugira ingamba ifata kuko wabonye abanga baba international relations committee bubahise bandika basaba secretary of state ari ushinzwe imikoranire n'amahanga kugira ngo arebe ingamba agomba gufata mbese nk'abafatira ibihano leta y'u Rwanda bafatira n'ibihano ababifitemo uruhare abo agency b'u Rwanda babifitemo uruhare ba agency bamwe nk'uko nabivuze n'abanyarwanda bita ngo ni intore bemeye gukorera leta y'u Rwanda ariko bakibagiza yuko ibyo bakora bashobora kuba bagira ngo barimo kubikora babikora abanyarwanda ariko abo barimo kubikora ni abanyamerika nubwo ari abanyamerika bakomoka mu Rwanda ni abanyamerika leta y'Amerika ifite obligation yo kubarindira umutekano icyo ni kimwe ariko ikindi ibyo barimo gukora barabikora kuri Amerika nubwo waba utari umunyamerika ufite green card niyo mpamvu urimo kubona leta y'Amerika irimo gusaba ngo urusesa bagenere kubwe ko ni permanent resident ntabwo uri umunyamerika gasi uri permanent resident uba ufite uburenganzira bungana n'umwenegihugu icyo umwenegihugu akurusha we nuko we iyo hagize ikibanka kiriya perezida agomba guhita yandika byaba na ngombwa akaba yakoresha n'imbaraga izo arizo zose kugira ngo akize ubuzima bw'umwenegihugu so ni big deal kwibaza ni biraza ku u Rwanda rurabyifatamo rute urabizi uko bimara baraza gutukana baraza kwihakana baraza kugira ibiki ariko facts yiba citizen lab ibyerekana iki byaragize bo bano bafite nabo nkuko nakubwiye bashyizeho units bikurikira bafite ibintu bakurikira bakareba bati byaturutse byagiye hano abarimo gutapinga biri kuri IP runaka iyo IP akenshi usanga iri Kacyiru uribuka yuko igihe biba telefoni ya igihe bafata bashimuta mu Karukundo virus w'amahoro bagiye gusanga basanga telefoni ye aho iri abarimo kuyikiniramo barimo kwigerageza kwinjira IP yabo yari Kacyiru kuri headquarters za police nibwo wabonye batinye baramurekura babwiye bati irahanga pinpoint irahanga tugiye kumugira nibi rero nibi ngibi bo bagira ngo nibo banyabwenge bakibagirwa yuko technology abanyamerika cyangwa izi western countries nka UK na hehe bazifite bo bafite access kandi bagomba ko bafite inshingano zo kuba bakurikira kugira ngo barinde ubusugire bwacu twebwe turabene igihugu bahano so that's the point serigero point indi komeye cyane ni yo gushimira Karine kuba yemeye kuza akagenda akabisobanura akanabigaragaza iyo abanyarwanda bose bakabaye bagira ubwo bugabo ndavuga ubwo butwari bwo guhaguruka bakavuga aho iyo barenganye cyangwa babarenganyije cyangwa barenganyije abantu babo kugira ngo tu exposing cyangwa werekane amabi y'iriya leta ejo bizagaragara ariko ibizavamo twebwe mu cyongereza ibyo twita fallout yabyo mu gitega amaso muzamubireba narabivuze iminsi y'umujura ni 40 ubanza turimo kurengwa 39 tuganuwa 40 urakoze cyane Serge
urakoze cyane Comrade Ali Abdulkarimu ndagira ngo nanibutse yuko n'abanyarwanda gusa bashyizwe ku rutonde yuko baba barumvijwe na Pegasus harimo Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo aha hari n'icyo Kagame yavuze ahangaha avuga ati aba baratubeshyera nuko umubano wacu na South Africa warumaze gutera imbere warumaze gufata intambwe ati ntabwo rwose dufite application yo kumviriza abantu siri amafoza rero nawe yaje ku rutonde rw'aboreta y'u Rwanda yava yarumvirije hari nanone President Emmanuel Macron wibuke ko nawe bahise haba investigation mu Faransa ntabwo twamenye ibyavuyemo hari abakuru b'ibihugu rero bagiye bavugwa harimo abayobozi bo mu gihugu cya Uganda bagiye bazanwa kuri urutonde urumva rero Pegasus uburyo Rwanda rwayikoresheje si abanyarwanda gusa tuvuga baba baribasiwe mu kuneka mu butasi bwa Leta y'u Rwanda harimo n'abanyamahanga b'ibikomerezwa abakuru b'ibihugu nari ntanze Perezida Cyril Ramaphosa nyine wa Afurika y'Epfo ahanga utekereza iki Comrade Ali hano utekereza ko iki kintu n'ikintu gikomeye cyane Kagame yakomeje guhakana hakana ariko kuba bigeze hano nyine muri House of Intelligence nuko bafite amakuru simusiga nicyo kintu ngira ngo wongere ugarukeho harayitinga wenda
Serije gikuru gihari ntago ari abanyarwanda gusa harimo na kubwiye ko abanyarwanda iyo bavugana n'abasena cyangwa bazi ngo bagiye kuvugana n'uyu n'abasena bavuga ibintu nk'uyu Mendes ubu telefone ishobora kuba barayimaze kuyitaginga ndiko imbarabizi kandi Kagame iba wibuka yaravuze ati ntago twabikora ibyo na amafaranga dufitayo atari ko dufite intelligence byo ndashaka kubibabwira so ni nko kuvuga ati turabikora ariko ntago tubikora ariko muri kwa kwishongora cyagashaka yuko arangiza yishongora turabikora kandi bivugaga bivugira imbere ya parloma bamukomera mashyi so barabizi kandi arabyigamba kandi kuko nibyo birakorwa ariko ntago bikora abanyarwanda gusa wibuke bataginga ya Karine bamutaginga rero kuvugana na deputy prime minister foreign minister w'ububirigi ibu byibuka bamutaginga arimo kuvugana na foreign office abakozi abantu bakuru muri foreign office ya UK bamutaginga arimo kuvugana na bo muri America so indirectly cyangwa by commission batapingaga official communication y'abayobozi baya mareta nande banyuze muri Karine kugira ngo bamenye ibyabariye ibyo barimo kuvuga ntago limiti yari kuri Karine kuwenda ngo arimo kuvuga private ibintu bye yavuganaga na mareta nibyo nakubwiye nti leta zifite inshingano turage w'icyo gihugu burimo ariko zifite na obligation yo kurinda ubusugire bwa property zawe nkuko zirinda ubuzima bwawe n'umutungo wawe telefone n'umutungo wawe ni privé umutungo privé ntavogerwa niyo leta za hano ubwazo zigiye kuvogerwa zigomba gusaba warrant bikaba biranditswe bakamenya icyo bazigirira ntabwo ari gupfa kugira ngo bivogere gusa uwemerewe kubibika ni network provider wawe ni ubika niyo hashira amezi atandatu akabinaga ntabwo upfa kubikwa for that time haje terrorism nibwo babyongeye ubanza babika for a certain longer period ariko nabwo ntibashobora kubyinjiramo byajya avuze ati yes mubijyemo mubiduhe tubirebe babisabye ariko batabisabye nta muntu ukwiriye kujya kubireba kubona rero Kagame we yihindura ngo arajya kujya mu matelefoni y'abantu babibona ari ibintu byiza bibashimisha ariko ibyo barimo gukora ni kirazira ni ubuhemu ni ubujura ni birenze na tera ni nakubwiye bahita cyber crime ni ikintu kibi cyane ubungubu ibi bireta zose zirimo gushyiramo billions and billions z'amafaranga kugira ngo zibigire ntabwo uzo zabishyiraho ngo zibone umuntu arimo kubikora ngo zimwihorere ubivuze neza bataginze aba Uganda birata yuko ibyo barimo gukora ibyo bavuga byose babibona bataginga aba activist aba journalist barabataginga bakamenya ngo mu journalist agiye kujya kubaza umuntu runaka ba intimidate inzu w'umuntu bagize ibiki bakamenya umu journalist agiye gusohora igipapuro runaka bakabagiye muri ba editor bakababuza byose ibi ni ibintu byose byinshi cyane bigiye kuvayo byagaragazaga yuko Kagame guhungetwa kwe yakurenze yabanje yumvise amaze guhaga u Rwanda noneho ararenga yindi kindi igihe kigeregeze rero yuko amenye kana nk'uwari we bakamubona yuko ari we muteraliste baka akabonekana yuko ari we mbese umuntu ukora ibintu binyuranye ibyo akaba yakora kuko ntago umuntu wamwita ngo ni inshuti akaba ahubwo ari uza kuza kuvogera ubusugire bwawe cyangwa ibyo bita kuba hostile to you kandi yakaba yitwa ngo cyangwa yakaba yakrimi arimo kriminga ngo ni ally nkabyiri yakora abanyarwanda aravuga ati ninjye urengera abanyarwanda kandi ari ubamaze ari abashyira ku muniko abanyarwanda rero bo barabyemeye bakajya babyemera ntabwo abanyamerika babyemera for such a long time cyane cyane ubwo noneho birimo kugaragaza abaturage barimo kuvuga bati hang on a minute we have been twaragizwe bigera naho biba umuturage bahayijyakinze muri rusasa bagina bakamuhayijyakinyira ku butaka bwa amerika bakamukurikira bakamenya ngo ageze Dubai bakamwibayo bakamushimuta bakamutwara mu Rwanda next time bazatwara ndi bashobora no gutwara perezida wanyu so serije ni big deal ariko ntabwo ari abanyarwanda gusa twe twavuze ku banyarwanda gusa hari n'abanyamahanga barimo abajenaliste barimo abakongresmen barimo abakora muri za UN bakurikira byose barabifite biriya gusa ni ukugaragaza ngo yes this is something happening and facts ngizi we're going to see citizen lab yabyeretse cyane yarabivuze cyane barabyanditse widely byari mu binyamakuru byose muri Guardian ya hano muri Washington Post muri New York Times mu biki so ahubwo bari yange cyantangaje nuko batinze kuza kubibaza ngo izo select committee niko zari zaratinze kuza kubibaza kuki zose zirimo kubibariza hamwe there is a reason
there is
a reason and that is what the fallout nakubwiye tugiye kureba urakoze cyane
urakoze cyane nana kwibutsa Trezor Rusesabagina baspyinze ari muri classroom muri San Antonio ubwo yari mu ishuri nyine bakamuspyinga ubuhari rosu cyangwa ikirego cyatanzwe na University ya Semeri aho yiga mu mujyi wa San Antonio barega ambasade y'u Rwanda murumva rero ntabwo ari ibintu byoroshye hano nari navuze abayobozi batandukanye muri Uganda cyane cyane former premier ministre Ruhakana Rugunda nawe wabaye wari ku liste ya Leta y'u Rwanda bumvirije ni benshi nagira ngo nibutse nyine kuko inkuru twayigarutse mu mwaka wa 2021 twayiganiye birambuye ntabwo ndi bitindeho rero ahubwo tuzabigarukaho ejo tumaze kubona ibizavugirwa muri iyi komite nyine muri
ahubwo ibutsa abantu amasaha bazayikurikire Serge
ni saa yine za mu gitondo ku isaha ya Washington DC ubwo bizaba uyu wanyu bizaba ari saa cyenda
zacu saa kumi zo mu Bubiligi arizo saa kumi zo mu Rwanda arizo isaa cumi zo mu Rwanda arizo Ubufaransa Ubudage
saa kumi zo mu Bufaransa saa kumi zo mu Bubiligi saa kumi z'i Kigali ni saa cyenda
exactly
azabifata kuri aditahuka ndizera ko tuzabikora ikiganiro cy'ejo mu buryo burambuye reka tujye ku ngingo ya gatatu ingingo ya gatatu twihuta Kabage Mariya yabikozeho ejo aho Leta y'u Rwanda yandagaza Senateri Menendezi uriya wakoze iriya baruwa asaba Leta y'u Rwanda gufatirwa ibihano bitewe n'imyitwarire Leta y'u Rwanda yo guhonyora uburenganzira bwa muntu iriya baruwa twarisesenguye Axel yayise mu Kinyarwanda nshimire nyine akazi keza yakoze byatumye abanyarwanda bamenya details ziri muri baruwa biriya bintu biri muri baruwa birakomeye cyane ubundi igihugu cyaba kigiye kuri serumu Kagame navuze ati reba Burundi ati Burundi buri kuri serumu ati inkuru nziza ati igihugu nacyo bagishyize kuri serumu iriya baruwa ibikubiyemo byose bya mu bikorwa Kagame ari kuri serumu byaba bimurangiranye ibye ari Abdulkarim ndibaza kubitutsi batuka uriya musenateri kandi se wenyine afite komite bakorana ntabwo iriya baruwa yiteguye wenyine ariko barimo baracukumbura yashatse gufata umwana ku ngufu yariye ruswa izi n'izi mamba akora ibi n'ibi n'ibi ariko abanyamerika bamutoye ibyo barabizi kubarusha ubwo bucukumbuzi bukorwa n'abapropagandiste b'i Kigali ntavuga abanyamerika batabizi kandi baramutoye ari muri house cyangwa ari muri sena ari president y'igihugu z'abanyamerika ntabwo ari president y'igihugu z'abanyarwanda kubona bavuga ngo arashaka gutokora ifuku nawe atiretse nibyo byo gusebanya ibyaha byose yaba afite ahangaha nuko babimukirinzeho ntabwo yagera muri sena afite ibyaha bamurega ngo ariko kubikurikirana nawo ariko leta y'u Rwanda irashaka kugaragaza ko ari umunyabyaha cyane rwose nta masomo akwiye guha u Rwanda bagahitamo kumutuka aho kugira ngo bavuge batari ku bundi ibyo yashyize mu nyandiko ni ukuri icyaha kiniki yavuze ku Rwanda rutera inkunga umutwe wa 23 ni ukuri ibyo avuga gushimuta rusange ni ukuri ibyo avuga ko uburenganzira bwa muntu bwongerwa mu Rwanda ni ukuri bari bakwiye gufata icyaha igihe buri cyaha agiye avuga bakakinyomoza bavuga bati icyatubekera kuruta kuvuga ngo ni umwanzi w'u Rwanda afite ibyakurikira muri Amerika nta masomo akwiye guha u Rwanda n'ibindi bya nonsense nagiye numva ari Abdulkarimu icyo uvuga kuri ingingo
Serije wakoze cyane Serije mbere na mbere ku byerekeye serumu ubanza abatwumva badukurikiye babizi neza yuko bugufi 90% ya bije y'u Rwanda iva mu mfashanyo sinzi wamubizi nari mbabwiye minister ya justice kugera kuri police kugera kuri court kugera mu magereza nari mbabwiye ko ari leta y'u Buholandi ibitanga kumara igihe kirenga imyaka 10 kandi ubira cyari arutse gushaka kubikata bohereza abantu bamenya ngo baje abazungu bakubwira ko bagiye kuza umwanya bakaba bamuvinze abo bantu bakaba bakoze ibiki bakagira ibyi ariko bari bashyize igihe bashaka kubabwira ko bagomba kata igipolisi ku gipolisi cy'u Rwanda ngo kirarenga 30% barashaka ariko kigabanyuka so izo ibyo ngibyo byo kuba kuri serumu u Rwanda ruhora kuri serumu rurafashwa ariko iyo Rwanda kuba rufashwa kitwara nk'urufashwa rurafashwa ariko rukirata noneho rero kuko we Kagame yamenyereye yuko yakoreshaga abalobisti bari muri yawapfuye Paul Pama nabari aba John Ritchie nabande bose bakoraga
Paul Farmer
nabandi bari aba bagendaga bakamukingira ikibaba na ba Clinton bagifite influence yero babona influence yabo yagigabanyuka cyane na hano akagira abamuvugirana na ziriya za PR farms n'ibiki zose ziragenda zisanga ntago dushobora kuba tuvugira uyu muntu kandi byarimo gukora bimeze n'uwo turimo kuvuga ngo tugende tujye kuvuga ngo rushimeze iki buri barimo kwibaza kucy'abanyafurika banze gutorana natwe benshi bagatora ahubwo bavuga ngo ya ngo Putin hafatirwa ibihano abandi bakifata bakavuga ngo ntabwo turi butore barabereka bati mufite double standards so bagomba kureka izo double standards rero bakajya mu kuri nawe uko bimeze rero nukuye Serije muri birebe ntubanditse basebanya bubyo barimo barasa nkaho biyemerera bati yes ibyo byaha turabifite ibyo murimo kuvuga turabifite ibyo dufite ariko nawe ufite ikigugu mu maso utarajya kuvuga ibyo dufite mu maso yacu nawe ufite ikigugu but the point barimo kuvuga ntabwo ari ntabwo barimo kuvuga kuri uriya chairman yasinye on behalf ya committee y'abasenati barenga 12 so kandi nk'uko bivuze neza yatowe ku mugaragaro ntabwo bariya bari bayobewe iba hari n'icyaha yaba yarakoze cyangwa ataragikoze ngo bamugize umwere bagize ibiki buyibubaye umwere ububaye umwere ntabwo baguma bagucunaguzwa ngo bagume bagushyize ibyo bintu niyo mpamvu bafite judicial system ntabwo ari nk'u Rwanda aho uyu muntu ashaka guharabika afata akagwarabika cyangwa akaguhana akakubeshyera ibintu na koti idashobora kwemeza akagukatira urubanza ngo uwakoze ibi ngibi ugafungwa cyangwa bakagukatira imyaka 20 nta cyana kimwe wigeze ukora kuko umuntu umwe witwa Kagame yabishatse cyangwa ashaka kukwerekana yuko ari umunyagitugu agaterefona abajyagi bagatsindagira umuntu imyaka nk'uko batsindagiye Rusesa bagira imyaka 25 nkuko bafunze Victoire Ingabire imyaka 15 nkuko bafunze General Frank Rusagara imyaka 20 nkuko bafunze
ariko Ingabire yari yakatiwe 15 ariko ntabwo yimaze yasohotse
ku mwaka anti bawibuka aba European Union basabye yuko ibatari kuwe amafaranga afatwa Kagame rero arihuta ati muhaye imbabazi ariko iba wibuka bari aba ba European Union nibo bavuze bagiye kumureba baravuga bati condition nta mafaranga turi European Union yongera gutanga mpaka bafunguye bamufunguye nta kundi yabigize agomba kumufungura n'ubu ngubu ndabikubwira gusa abagenzi baraza kubona yuko barimo gukata amayeri yo kureba ukuntu bamufungura ariko buriya barashaka kumugwenda barimo kumunegosiya ngo asabe imbabazi cyangwa se ibintu nk'ibyo ngibyo cyangwa se uzumva bavuze bati kubera humanitarian from ubabariye the fact is Kagame wumva yuko nka Victoire aba ajyora mushinja yiba wababariye umuntu kandi wari wafungiye ubusa nta ndyo namubabariye wari wamufungiye ubusa ugumuta umushinja ngo ni umunyabyaha n'umunyabyaha the point is gusebanya kwiriya leta ni nk'ibyo tuvuye kuvuga ni nka guhungetwa kwayo yibagirwa yuko iyo birenze imbibi noneho biba utarimo kubikora abanyarwanda ubikora abanyamahanga ubavuye bakabivuga bafite uburenganzira nabwo ari nk'abanyarwanda twemeye tukarucya rumira serivisi yuko ariyo tumaze imyaka 14 tubwira abanyarwanda ngo bahaguruke birwaneho n'abandi bazabatabara tumaze igihe tubivuga mu minsi ishize uribuka yuko nakubwiraga ni abanyarwanda babyanga batabishaka abanyamahanga bo baraza kuza babyumve bamaze kubyumva bamaze kurambirwa bamaze kubona ukuri nk'iyo ngingo ya mbere twavuze barimo kubona ukuri ya kabiri twavuze yerekeye iyi Pegasus ukuri barimo kubona ubu ntabwo bashobora guceceka bagomba kubifatira guhaguruka bakabigaragaza bakabifatira bakamufatira n'ingamba n'abanyarwanda rero Kagame yamenyereye ko abanyarwanda bo azaka n'umujura yafasha abakobwa yisha abantu yaribye yarikubiye yagize ibiki agakatira nk'abajenerali Kayumba imyaka 24 agakatira ba Eugene Gasinga imyaka 24 akabavana y'amapeta y'igisirikare akafata ba Gerard Gahima imyaka 20 agafata abandi ba Rujugira akabambura amazu yabo ngo ntago bishye imisoro akabambura imitungo yabo agafata Rwigara akamwambura akamwicara neza kumwica agakurikira akasenya hoteli ye arangiza gusenya hoteli ye ngo ntago yubatswe neza ibyo bintu ntabwo ushobora kubikora ku banyamahanga n'ibyo arimo gukora n'ibyo yakoze aharabika abo bantu bose ngiye mvuga ariko urashaka kumbwira ngo uriya se ko ari cyamani uri Kagame n'abambari be bafite imbaraga zagira icyo bamukora biriya ni bimwe bakoze Mikhail Rong umuntu yanditse igitabo tuje ngo uvuge ngo yangu ibyo ndetse ntabwo aribyo utangiye kuvuga ngo ni umuhara yari umuhabara wa w'intwari yacu Patrick Karegeya yakorera RNC amafaranga yishyuwe na kwandika kiriya gitabo yishyuwe na leta ya Uganda kugira ibikini ukamubeshyera ibintu byose ukavuga yuko ari genocide naya ngo ahakana genocide agira ibiki Serge biriya ntabwo ari bishya ariko nibakomere ko babikoze abanyarwanda benshi bararuca bararumira baraceceka bubika umutwe nta munyamahanga azubika umutwe nubwo wamwita ngo ni ibingibi atari byo ntacyo bivuze we azakurikira ukuri ahubwo bizatuma noneho avuga ati oh mbese na babandi mwababeshyeraga kuko serije biriya bintu bavuze uriya mu senateri nibyo bavuze Eugene Gasana noneho banaplantinga n'umukobwa w'umunyarwanda ibyo n'umubwira nti ikibazo ntabwo ari Kagame ikibazo n'abanyarwanda tufitemo ikibazo nawe umukobwa ajya kuvuga ati yaramfashe none bambwiye ko umukobwa nawe ari muri depression kuko yasanze yarakoreshejwe ibyo bamubeshye ngo bazamuha babimuhaye mbese n'isoni gusa nk'abandi banyarwanda wese bakoresha ngo ujya kwica naka akamwica arangiza nawe bakamunaga cyangwa nawe bakamwica cyangwa se akabuse ubwambira ngo nka jyaka nziza abaye wase wambira nka bari yabandi bagende bakica abantu babayeho bate that's the bottom line ariko kubanyamahanga bo uwo muco wabo yo kubeshyera abantu wo gusebya abantu wo kubagira ibiki cyo bivuze serije ukuntu bagushebeje je bikubuza kugira ngo uvuge bikubuza kubaho uzi ukuntu bagusereteninga ngo barakwica barakugira ibiki bakakuyeho amatelefoni bakagira ibiki none abanyamahanga bo bakomeye kurusha nawe kuko bo byo gusebanya ntacyo bibabwiye not at all so the first thing is ikareye mbere na mbere biragaragaza umuco wabo tumaze iminsi tubwira abantu ibintu barimo kuvuga barabeshyera abantu nibyo bahindira abantu ni ugusebanya ibyo imazina bita abantu ngo na abajenosideri bamwe muri bo ntabwo ari bo barababeshyera wenda bamwe bandi bo na abajenosideri ariko tuzi yuko abajenosideri ba nyabo nibo bajya mu Rwanda bakabakira kiguru barahari n'abandi benshi cyane barahari mbona Kagame arabyivugira ati bari muri leta yanjye ahangaha kandi koko barimo kuko bamuramya barimo ariko umwere cyangwa umuntu utarabigize ugereje kuvuga ari umuhutu we bahita bamushyiraho icyo cyasha ubwiye rero kuko atari umuhutu uriya Chairman Mendes we yamushyizeho yuko yatanze ruswa bagashaka kumufatira ruswa nubwo yahimbiye umwere yafasha umwana mutoya yagize ibiki ibyo ngibyo twebwe nk'abanyarwanda turabimenyereye ariko none abanyamahanga twarabibabwiraga bagiye kubibona ikivamo ni ikihe rero Serge ikivamo ni uko Kagame bagiye kumubona uretse kuba ari umuntu uhungeta abantu ukora amabi ukora transnational repression cyangwa se urenga imbibi ngo ajye kugira abantu nabi ubungubu arafatwa nk'umunyabinyoma nk'umusebanyi nk'umuntu ufite ibyo bintu byo gusebanya kandi koko barabikora ukuri kuri ngo biriya bintu banditse twebwe twabyoheje abo dukwiriye kubyohereza tubanasobanurira bari transletingira tubabwira mu birebere byo bavugaga natwe n'ibi batuvuga derefu mu mwijyagingire murebe ukuri uko kuri niko umuntu agaragara niko kwa kundi bakubwira ngo urazamuka wagera mu bushorishori ukambara ubusa buriya leta ya Kagame yambaye ubusa bariya bambaye ubusa no wanda abantu nka barudasimburwa bato mu ndahiro bacecetse bakurimishwa rero ntibazi aho bajya ntibazi aho barimo kugira umuti wonyine Serije iriya leta ya Kagame ifite na Kagame afite umuti wonyine wamukiza ugakiza n'abana be n'abuzukuru amaze kugira abuzukuru ni sogokuru w'abantu ubu ngubu ni uko yakwicara akavugana n'abanyarwanda akabasaba imbabazi akagira uruhande nk'uko de Klerk wa South Africa yabikoze agasaba imbabazi nk'uko Peter Botha yabikoze atari ibyo Serge n'abanyarwanda badukurikiye Kagame n'abakimwizinzeho murindire muzabona yuko nawe mutazajya bamutwara mu kagari nk'uko batwaye Hussein Mubarak wa Egypt n'abana be n'umuryango we murindire muzabona yuko batazamutwara mu kagari ku muhanda bamukurura nk'uko babikoze Gaddafi uvuge Gaddafi nawe abanyafurika baramubwiraga bati nyamuneka cika ubanze ujye wumva Museveni amubwira ati icyambabaje ni uko twamubwiraga ngo nacike tumuhe exit ya South Africa bakajya bakamukomvinsinga akanga na Kagame natitonda afite last chance yo kwemera kushyikirana nate ibyo twamusabye nk'abanyarwanda bo muri opposition P5 yafashe iya mbere by then iramusaba P4 n'ubu iracyamusaba ihuriro nyarwanda riramusaba nabo dufatanye aze yicare adusaba imbabazi agira uruhande hanyuma wenda ubwo bw'abanyarwanda batumeye yuko bamubabarira nk'uko ba South Africa bababariye de Klerk nk'uko aba Northern Ireland bababarira ababikiye n'ibyagiye biba
that niwo mutu wonyine wakiza Kagame ariko noneho tukaba niyo n'impinduka ni yaba nibishobora ni kuba biguye Kagame aguye twakiza amaraso y'abanyarwanda twe niyo gahunda y'ihuru y'abanyarwanda n'ugukemura ibibazo mu mahoro amahoro rero bivuga yuko mukora iyo dialogue akagira uruhande agahegama hanyuma ikiguzi cyabyo nuko wenda mwamubabarira hanyuma bikagira cyangwa se gusimbiza abanyarwanda nibo badecidinga ariko numare iyo umuntu agize kuriya baramubabarira nta kundi mwabigira kugira ngo amanaso ntameneke serije niwo muti wonyine kuko niyo birimo kuganisha niyo fallout irimo kuganisha kandi kindi ntashobora kubitaninga kuko araguma akora ibintu bibi serije kansoze mvuga ku bya BBC ibyo bavuze batuka BBC icya mbere na mbere BBC sinde impamvu ibababaza kuko barayikinze bayikinze bagira ngo njya ndi wa mugani w'abanyarwanda bavuga ngo mvira mu rugo siyo mvira mu Rwanda bakinze BBC mu Rwanda bagira ngo bayikinze bizagira ku banyarwanda yabagezeho n'ubwo barimo kwandika atiko bavuga bati BBC ntidukunda bakishyiramo n'abanyafurika nta munyafurika wundi wari wakinga BBC abanyafurika bose bakunda BBC barayumva World Service barayikurikira ifite coverage yabo the branches muri zo ya South Africa zose serije ibyo BBC yavuze nubwo yavuze ari sa nk'umukino ibyo yavuze nibyo Kagame afosinga abantu kumuramya abantu bamuramya igituza tushobora kuvuga Kagame ngo uvuge ati nyamuneka ibi yakoze nk'ibiriya natangiriyeho mvuga navuze no mu kiganiro kivuga ngo uvuge ngo Kagame ari amahoteli nayi Kagame yambuye abantu Kagame bajya kugura semerwa yasabye ibituga bya miliyoni enye z'amadolari ubivuze mbundi wabivuze bahise bamukuba icyamani bwa private sector ugerageje kumubwira ukuri ati ni uku nguku niba uri umusirikare mukuru urakubitwa urirukanwa urandagazwa niba uri umucuruzi ukagerageza kuvuga uti nyamuneka ngiye ndashaka gucuruza nyine sinshaka ngo mbangire baragushyiraho ibintu bakugira ibiki so mu Rwanda there is a forced royalty ibyo BBC yanditse iyo satire yayo yari ukuri therefore kugaragaza ngo u Rwanda ngo ibintu byose bimeze neza nuko biri fake nyine nuko ari ibintu biba bishingiye ku kinyoma barimo kubeshya ariko beneath the veneer hasi yako gatimba ako kantu bashyizeho kagashushanyo gashuka amaso y'abantu hari umuvu ari kinuko kibi cyane abanyarwanda bamerewe nabi cyane bose kandi bose nabariye bakabare burimo kubona serije abamerewe nabi ari condemned kuguma mu rugo areba amateleviziyo gusa amabariya ziriya za filimu za Nigeria areba arenze agatelefoni yuko bari bamuhamagara ngo najye kwigisha abana kuvuga disikuru zirata Kagame exactly nka bya bintu bya Mussolini ibyo yakoraga nk'ibintu bya Stalin yakoraga bya Russia this is what Kagame is doing so kubivuga rero ngo BBC irabivuze ntabwo yakinka amabere serije today as we talk hari elections muri Kenya elections ziriho vice president wa Uhuru wa president wa Uhuru arimo kwandagaza Uhuru Uhuru nawe arimo kuvugira atoya twamaze kumvikana na Raila Odinga tugomba kumuha chance ariko ntabwo barimo kwangana ngo amuvugire ati wenda kwishe wori VP reka nkwikerekanire amubwira ati oya na kazi kawe abaturage nibo bazamenya uko babitoranya wowe na kazi kawe kugira ngo pakti yabo manda yabo nko constitution ibivuga birangire binyuremo neza Kagame yabikora ibyo bintu kuki adashobora kubikora kuki u Rwanda rwo rudashobora gukora ibyo bintu ni ikibazo tugomba kwibaza uyu muntu iyo rero BBC vuze uko kuri niba ikibazo hanyuma rero ukaza kuvuga ngo BBC yanga u Rwanda ariko yanga n'abanyafurika nta munyafurika yanga serije
igihe Kagame wa uhohoteye abanyarwanda abanyarwanda bafite ubwenge bwawe bagahunga bakaza gusaba ubuhunzi muri UK abanyarwanda bagiye kwiga bamaze gukora za doktora zabo bagize biki bumva bati urabizi ntabwo ari mu Rwanda twaba bagasaba ubunzi muri UK bagasaba ubunzi mu Budage bagasaba ubunzi muri America bakagira biki iyo ni brain drain n'ubwenge bw'abanyarwanda ubutwaye hanze abaganga b'abanyarwanda abarimu b'abanyarwanda ba professor nk'aba Dr. Emmanuel Hakizimana bigisha mu universite za muri Canada bakaba bigisha mu universite y'abanyarwanda ikire n'igihombo ku Rwanda sasa rero wowe abanyarwanda bakabaye batanga umusaruro baba barimu baba baganga baba injiniya baba bacuruzi bakabaye bakora inganda bagaha abanyarwanda akazi urabirukankanyije abutirukanjira bafunze abudafunze urabishe none ugiye kwemera uti nimumbe impunzi yuke idashaka yanze mubanza ni wanje ngo ndi on humanitarian ngo ni humanitarian BBC bivuze ngo ibyo ngibyo ni ibinyoma woze kuza kubirata ngo yango bibagiwe yuko dushaka gufasha impunzi za UK UK si mu Rwanda ni cyo gihugu kiruta ubunini ni cyo kiruta ubunini ni cyo kiruta ubukire ibyo UK yanze we nibyo ushaka wowe akabariwo wanga abafite ubwenge abafite akamaro abafite abafite ubushobozi bakabe bagira nubwenge buke and byose bishinje guki kuko umuntu umwe agomba kuramya byanze bikunze kuko umuntu agomba kuvuga ibintu ibipfuye so Serge ikibazo cy'u Rwanda cyo gusebanya kirazwi ariko ntawe gikanga twebwe baradushebeje hacyo byatubwiye naba banyamahanga rero barayimenyereye BBC barayishebeje barabanarinayikinga hacyo byayibyita is going forward nabi rero barimo kwandika barimo kugira barimo kwangiza umwanya wabo ahubwo barimo kwigaragaza kuko the fact is urirukana abakabaye bubaka igihugu cyawe abakabaye bakura inganda bagateza bagaha abanyarwanda akazi urimo kubasenyera urimo kubambura urimo kubagira abakabaye bavura abanyarwanda urimo gutuma bahunga kubera imishahara mikubaha kubera kubatoteza kubera kubabuze muhemo bakajya barajya hanze wowe nanjye ukakira impunzi zaje gushaka imibereho zitize zitagize ibiki kuko UK impunzi zize irimo kuzakira ntabwo bahagaze immigration ntabwo bayagatse ariko barakore immigration ishingiye kuri points that's degree uri injiniya uri umuganga uri umucuruzi ufite amafaranga yo gucuruza UK irakwakirira iraguha visa ya resident yo kugumana ngo code work permit iraguha ibikinuze bizavamo umuturage wano uwe badashaka ni wa wundi Kagame we avuga ati ni mumumbe hanyuma bakamuha ka change gato ya ka 150,000 kuko akennye naza atari gushyira muri economy y'abanyarwanda ariko yirukanye miliyoni zirenga 300 rujugiro ari kuzana mu Rwanda amaze gusenya miliyoni zirenga 400 rwigara yari yashyize mu Rwanda amaze kwirukana abaganga bakakoze akazi washyiraho bari ya miliyoni zirenga 1 billion igera muri 1 billion bari bari munavuze n'abaganga n'ibiki byose so Serge kuvuga ngo ibyo u Rwanda rukora cyangwa abanyafurika bakora bituma biba Afurika ibapfuara it's a fact it's ni common sense ni logical ni ibintu birimo kubaho umuntu wo kuza akabihakanya akavuga ngo ni abantu banga abanyafurika n'abagira ibiki ntabwo ariko kuri kuki Afurika ifite resources zose Afurika ifite yahinga kurusha na Ukraine Kongo yonyine ishobora gufeeding Afurika yose Kongo yonyine ubutaka bwa Kongo amashanyarazi ya Kongo ya Kongo ashobora gupowering Afurika yose birazwi urabizi nawe Serge wabaye urahazi warahagenze ubwo tuvuze Kongo gusa ariko pima ubutaka buri za Cameroon pima ubutaka buri za Mozambique pima ubutaka buri za Tanzania buri hehe hose ariko baracyari baracyatungwa nibo bagaragaza yuko bari kunzara baracyasaba inkunga baracyafasha ibiki minerals bafite ubwazo zakaba ziteza imbere Afrika so Serge Magamo make gutuka BBC tagwivana ukuri niko kuri muri byo sobanuye gutukuri ya Senator Mendes cyangwa mukamuharabika tagwivana ho yuko afite izo mbaraga zo gutuma bagufatira ibihano kandi hagoremo kubikora wenyine arimo kubona n'abandi 12 ubuje uzumva batukana bari abo muri bahehe bo muri intelligence committee muzatuka se mugeze so the bottom line is Kagame niyemere yuko iminsi ye 40 yageze choice nebyiri yemere ibiganiro bamusabye bimaze imyaka ine barabimusabye kuva 2018 mu kwezi kwa karindwi itariki 20 bamusabye bakongera bakamwibutsa muri uwo mwaka mu kwezi kwa 11 nubakiye umwibutsa akaba yarashyize ibiti mu matwi ibiti yarabishyizemo n'ejo bundi Victoire Ingabire na Bernard Ntaganda Nkingi RNC n'abandi basinye batanga roadmap irimo ibyo biganiro bagejeje muri UN n'aya marita yose bari musabye niwo muti wonyine other than that nagume hamwe maze arebe uko nimbwa zimurya urakoze cyane Serge
urakoze cyane komeredari tuzabigarukaho ejo tumaze kureba nyine kiriya kiganiro byinshi bizanavugwamo kandi n'ibi bitutsi byabo abantu barabimenyereho ngo nokubaza ngo uyu ni umuco mwiza abanyarwanda bahisemo gutukana ese abanyarwanda bibona bibasigira somo ki nzabigarukaho ejo cyangwa mu bindi biganiriro bizaza muri iki cyumweru ariko reka inkuru tuyicumbikira
ndagira ngo Serge tutaragenda wowe ntabwo uzi ko ngo banyise ngo ndi ikimuga ngo mba kuri benefit ngo mba kuba iki nkababwira niba nyiriho yihagarike ntubyibuka kuri Twitter
reka nta mpamvu yo kwisobanura reka tubihorere
ibyo batuka abantu bose ni umuco wa munyangire sebanya tukana gira ibiki yatukana bakamukomera amashyi uriya muco ni akazi kabo they have chosen that but the price is going to be very high kandi abanyarwanda bose ikiguzi ni kinini cyane urakoze cyane
komeredari rwose ibi ntabwo tuzabitindaho kujya kuvuga ngo turisobanure uko tubayeho nk'uko birwa bivuga none se niba birwa batuka abayobozi b'ibihugu bikomeye bikungahaye ku isi kunuka njyewe bivuze iki kunuka njyewe byahungabanye iki ndabireba nkikomereza kandi nkakora akazi kanjye neza gusa nyine ni ukugaragaza ko abanyarwanda dufite ikibazo gikomeye niba tutagomba kurenga bino bintu njyewe mbabazwa rero n'abantu nabwo babijyamo wa mugani bakabyinjiramo bakabikoresho ingaruka zizabageraho cyane cyane kino kintu cya FBI tuvuga nko muri state abantu bitonde watch out rwose reka rero tuvuge ntabwo inkuru tuyinjiramo ni gusa kuinforma bagenzi bacu badukurikira kubera ko bababaza ibibazo byo muri Congo ni umunsi wa kabiri societe civile urubyiruko n'abantu benshi bo muri societe civile bigabije imihanda muri Kivu y'Amajyaruguru barimo baramagana ingabo za nasiyo zini MONUSCO bavuga bati imyaka irenga 22 mumaze ku butaka ntacyo maze ni mutahe kugeza kuri uyu mugoroba birabagaragazaga bamaze kubigwamo n'abantu 15 mu bantu batatu n'abasirikare ba MONUSCO bamaze kubigwamo abandi abaturage ni 12 urumva rero mu minsi ibiri abantu 15 bamaze kugwa muri ibi myigaragambyo ni benshi harimo abasirikare ba nasiyozi ni ba kasikebure batatu mu makonferansi arimo kuba Patrick Moyaye yavuze ku bibazo bya infiltration harawe yavuze ko bimwe mu bitero byabaye infiltration zabayemo harimo abamayimayi biyinfiltiye muri mu bigaragambyaga ariko kugeza amagingo aracyakora enquete ngo barebe aba basibura kugira ngo bifatire intera babashe kwataka ndetse abantu 15 ni benshi cyane ntabwo ndi buvuge byinshi kuko ndacyashakisha amakuru kuko hari abavuga bati ikintu cya infiltration mu myigaragambyo nk'iyi cyane cyane yari igoma kirashoboka nibyo birashoboka kuko baravuga bati imyigaragambyo ukuntu iteguye iri organize ariko nk'uko umuvugizi wa leta avuga ati hari za infiltration gusa bavuze hamwe ariko baracyakomeza gukora iperereza guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru nawe akaba yasabye abaturage bigaragambya kwikaruma no gusubira mu ngo zabo twizere ko ejo ku gatatu hari imyigaragambyo yaba yarangiye ni ibintu birebire rero abantu bagomba kwicara bitonze bakareba ikibyishimo ikibazo kiranga gikomeye rero koreri y'aba baturage nabwo ije na nyuma yaho MONUSCO ivuga iti ntidufite ubasha bwo kurwanya M23 ukibaza uti uri ku butaka bwa Congo uvuga yuko ugomba kudefanda Congo ukanayifasha none ukanavuga uti ntabwo turi capable yo kurwanya na M23 kwari reba turaje rero bavuga iti none ko muri hano mu myaka 22 ni mutubwire cyo mwakoze M23 imiranze iturasa igende ifata ubutaka bwacu ahubwo mukavuga ngo ntimufite ubasha bwo kuyirwanya uriya mugore bituke itariyaje New York atakambira Conseil de Sécurité na P5 ahibwira ati dufite ikibazo gikomeye nta bikoresho dufite byo kurwanya 23 dufite ikibazo gikomeye dukeneye ko muduha ibikoresho byo kurwanya zino nyeshyamba kumva MONUSCO ingabo za nasiyo zino zitakazi ati ntabwo twarwanya 23 ko nta bikoresho dufite ubwo baba bamaze iki kuriya butaka ari Abdul Karim inkuru rwose ntabwo tindaho 5 twe dushoje ko igihe cyaturangiranye nagira ngo nkubaze nti ibi bintu by'imyigaragambyo ibonute ku makuru arimo gusohoka wenda niba ari commentaire ngufi wakora kuko navuze ko ndacyakomeza gukurikira amakuru ameshe ntarajya ahagaragara ariko ubwo ndavuga ari guca kuri Twitter avugwa n'umuyobozi umuvugizi wa guverinoma avuga ati hari aho twabonye za infiltration z'abamayimayi ariko turacyakora iperereza n'abandi kugira ngo tumenye niki kishe inyuma ku bukana bw'abaturage kugeza ubwo bicana abakasike bure batatu jambo ni ryanyu
Serge urakoze cyane Serge mu byukuri abantu batitonze basanga barimo kurwana mu bintu bitari byo Serge nakubwira yuko Kagame akoresheje Kabarebe bagiye bohereza abantu ba RDF buryo bamaze gufata abandi bongeye kureza ba kabiri boreje abantu ba RDF ariko bakuru uko bashoboye banyura nk'abaturutse muri Uganda binjira hehe binjira muri Congo bita M23 bambaye intuza ziriho ibendera ry'abanyayuganda rya UPDF bakoresha bugufi n'intwaro zenda kumera nk'iza UPDF kuba bazi uko bazigura hamwe kugira ngo bigaragare ngo ni UPDF na UPDF ishyigikiye amashusho bayasangiza abantu bamwe bakorana nabo bari baguze bari muri MONUSCO bwayo uberekane yuko ingabo za Uganda arizo zanyuzeyo zikajya hariya nibyo wumvise Kabarebe yageze hariya akabwira bariya uriya Prime Minister byavugaga nibyo Kabare yarabwira ati ariko ko muvuga twebwe kuki mutavuga abashyigikiye M23 bari bazi ibyo bakoze kwa kundi nyine ubona bagenda bakaza bagatera bakavuga ngo ni FDLR kandi aribo batumye abantu bajya gutera kujya kwica abantu cyangwa kujya gukora ibiki bakigiranye n'inyinshi nkuko bonaga bateraga amabombe bica abaturage mu Rwanda bakabeshya ngo na RNC yagiye gutera amagrenade kagira nabo bafunga bica ngo nibo ni abantu ba RNC batera amagrenade Serge ibyo mbyura bizi RNC nta n'umunsi n'umwe yari yatekerezaho n'ikintu cyerekeye gukoresha grenade cyangwa simbaraga cyangwa ikintu cyahuhotera umuturage twe tuzi ko tugomba gukoresha diplomasi dialogue n'ibindi ariko ikintu cyerekeye ngo urajye kwica ugiye gutabara ibyo ni kirazira ariko barabigerageje n'ibi rero ibyo barimo gukora bashobora ngo badragingemo ikibazo kibe kinini cyane nibyo wumvise Perezida Museveni buriye yabivuze mu gane ashimira ati nubwo babashyizeho pressure kugira ngo mu Tshisekedi kugira ngo ngomba kumushimira kuba yarabirenze ibyo ngibyo akagira na biriya rero abakongomani batitonda bishobora kuba ari Kigali irimo gukina imikino kugira ngo bano abakongomani bange MONUSCO sinimara kugenda kwariyo nibura ipfa gusupportinga UN Kayumba nimara kugenda bizagenda bite sinanze harimo bashobora kuba nimo abantu ba MONUSCO barimo mu bucuruzi kandi nabo Kigali infiltrating igura ariko at least umugore we cyaragiye aba point blank aravuga ati ni RDF ati bano banago bagize so kuko MONUSCO rero imaze kuba ikibazo ku Rwanda
bagomba kubira imikino bakina ibahindura serije n'ibi ubona baza bakadukubita ugasanga opposition bwa icemwe ibice kandi batumye abantu bakaza bakindura ngo no opposition kandi barimo gukora Kigali abantu bakaza bagakurikira abo bantu batazi ngo babakurikiye n'abantu ba Kigali bakazageza igihe bitahira batahanye na bamwe kisanga bageze muri koti barabihakanye bati njyewe n'inyoni yambona n'ibiki byose byanshinze byo narabikoze ariko hano baraje batera abantu hejuru baravuga bimeze bite bimeze bito uyu my dear abantu bakwiriye gukanguka n'abakongomano bagomba gukanguka ikibazo ntabwo ari munusko ikibazo na mayeri ya Kagame na Kabarebe n'abandi bantu barimo koresha inshingano zo kubasobanurira ikirimo kuba kandi na leta ya Kongo tukayisobanura yuko mu gihe Kagame kiri hariya ntabwo Kongo izagira amahoro mu gihe Kagame kiri mu buyobozi ntabwo Kongo izagira amahoro ntabwo Burundi buzagira amahoro ntabwo Uganda izagira amahoro byanze bikunze ni ukuguma bakina gusa agakoresha abagahenjaka agakoresha abagahenjaka ubushize Serge narakubajije igihe bicaga mudacumura igihe bicaga Afurika bashimye FDC ko yakoze yabishye yagize iki igihe batangaga ninde uriya mu uriya uriya wari ibari spokesman wa FDR barabyira se ariko ubuka yagiye konki Kinshasa iramutanga bitanyuze no mu mategeko be ntawo binyuze barabashima cyane igihe bicaga bafatiraga ba mudasiri n'abandi bantu bishe n'abandi bantu bafashe babe bakaza bose bakababeshyira ngo n'abantu ba RNC barashimye ngo FDC yakoze ibitangaza barataka bereka amafoto bagira ibiki ubu ngubu nibyo bikwereka imikino y'aba bantu bafite imikino mibi cyane abanyarwanda bagomba guhaguruka amine abakongomani bagomba kuba maso bakareba ariko kuko abakongomani nk'uko ubona abanyamahanga bakangutse batinze twebwe dufite inshingano zo kubereka nyamuneka ntimugwe mu mutego wa Kigali that's how it does the deception the psychological warfare ituma mwebwe ubwanyu mushobora gusubiranamo mugasubiranamo mukarwana n'uwakabaye abafasha cyangwa uwaje kubafasha bashatse kubikora kuri Uganda nabivuze ngo bareke yuko Uganda ari ishyigikiye M23 hanyuma bakora iki bibagirwe ibyo Uganda irimo kubarangiza ikibazo cya ADF n'ubwicanyi bwabaga Beni n'ibiki noneho bagiye guhinduka na MONUSCO barasigaza iki se
mu
magambo make Serge magambo make kwigaragaje ko abaturage ni frustration birumvikana ariko tugomba Kongo igomba kubasobanura ikababwira ni mwihangane gato MONUSCO irimo kudufasha iyo tugiye muri security council uriya mugore ntabwo avuga ibintu bibabanye nibyo tuvuga bivuga nko bimeze kandi nayo audio barabigira ntibyanze yuko harimo abantu bari muri MONUSCO bashobora kuba bari compromise na Kigali nkuko kera bari bameze ariko ubu ngubu barakize at least abenshi barimo nk'uriya mugore uyobora abivuga nk'uko biri kandi byari byafashe kugira ngo ikibazo kizamuke urakoze cyane Serge
urakoze cyane Comrade Ali hari Dr. Denis Mukwege yabikondanye akundana rwose abantu bari muri ibi bikorwa birimo n'ubwicanyi avuga ati urimo muraha agaciro umwanzi urimo kurwanya leta yanyu leta ya Kongo ikomeje gukora ibishoboka byose ndizera ko makuru y'ejo wenda saba dufite amakuru arambuye n'ibyo bikorwa bya imfiriti kazimo kuvuga kugira ngo bamenye aba bari imfiriti mu bigaragambya ndasita nyine Patrick Muyaya umuvugizi wa leta ya Kinshasa munyemerere dusoreza ahangaha nshuti mwanamuteze amatwi raditahuka mu kiganiro cyacu cy'umugoroba ariko mbararikira gukurikira raditahuka cyane cyane kuri YouTube muri iyi minsi mushaka kubona amakuru yihuta naba nkoze muri kano kanya bitewe n'amakuru abahari nongere bibutse ikiganiro cy'ejo mu gitondo isaha ine za Washington DC mwabona kuri Twitter yanjye mwabona kuri Facebook yanjye aho tuzashyira link kuba yifuza kuryo bakurikira live ibiganiro bizabiri muri muri komite nyine intelligence muri USA House of Representatives bivuga kuri rankuru twatangiriyeho ibiryo Kagame yigamba guspyinga kandi kanimba rero ndizera ko nzaza kuri Aditawuka ejo niba nta gihindutse komune dari mu gihe cy'umunota umwe n'umunota umusigira abateze amakiganiro ngushimire ko tubanye muri mugoroba
Serije urakoze cyane mbere na mbere no gushimira cyane ubwitange Serije ntago nzi ko ufite byinshi urimo gukora ariko kubona ubona umwanya ukagira ugategura ibiganiro kanadutumira no gushimira cyane n'iby'ingenzi cyane hashimira n'abandi nk'aba Comrade Kabagemana Chantal Nyange Comrade Chantal akazi bakora Axel akazi bakora n'abandi benshi cyane baza bagatanga ibiganiro chairman wanjye hano wa UK RNC chapter Comrade Mushimiye n'abandi bose hari n'abandi ba Baraka mu mwanya warumbwiye ko mutuye mu nguye yaragiye kutujoininga ariko banza bimunaniye na ba Baraka na ba Professor Kambanda we twamushimira bihagije out of his busy schedule ukuntu aza agasobanura ibintu kandi abanyarwanda barabikunda sasa Serije rero ndashaka ngo nsoze mbwira abanyarwanda kuvuga tuvuze byinshi kandi ntago tuzaruha kuguma tubabwira ariko ndashaka ngo square mbwire Kagame ngo the game is up the writing is on the wall mbese umukino warangiye ibikenewe byose byanditswe ku mugaragaro hariya arabibona ibintu bibiri gutoranyamo ibintu bibiri kwicara akavugana n'abantu agasaba imbabazi abanyarwanda akavugana n'abantu akagira uruhande nk'uko De Klerk wa South Africa yabikoze nk'uko Peter Botha nawe yemeye akabikora nubwo we yanze gusaba imbabazi ku mugaragaro ariko yaremeye ajya imbere ya ntuza aravuga ati narakosheje nagize ibi ariko ntiyasaba imbabazi icyo cyamunaniye gusa yemerero nawe akora ibyo nibyo bizakiza umuryango we abuzukuru be wenda bakagira n'umutungo n'ibiki cyane cyane kuko ubu bafite n'abana babiri bamaze kujya mu gisirikare kuko bambwiye ngo n'umuhungu we mutoya yayinororinze hano muri Sandhurst nawe wa bucura bwe nawe ngo yayinororinze aha ngaha muri Sandhurst uriya iya niwe ari bugufi kurangiza so Serije abanyarwanda Kagame afite iyo choice n'abandi bakwiriye kumubwira abarimo kwivanga muri ziriya ntambara za Congo abarimo kwivanga mu kuza guhohotera abanyarwanda bamenye ngo amalisti afitwe n'abantu bamwe bazabafatira ibyemezo umunsi wabafatiye ibyemezo ntibazavuga ngo ntibaburiwe akicwe kaburiwe ubanza ngo ari impongo iba ari impongo rero baguma ari impongo that's fine ariko ndizera yuko bumva badukurikira bakwiriye gutangira kwitandukanya na bino bintu bareba bato mu ndahikwiriye kuvamo bakamenya bati you know what abantu bantwite intera hamwe bano bantu duguma twandikaho abo tuvuga bakoze ibiki abatwa warusha bagize ibiki nuko banze kwitandukanya n'ikibi paka umunsi wa mwisho iyo bitandukanya nabyo muri 1994 bakavuga bati no ntabwo ibingi tubirimo nimureka kwica ahubwo dusabye imbabazi bagahagarika kwi ntabwo baba baranyuze mu byo banyuzemo cyangwa ngo babe bafite icyo cyashe turimo kubasaba rero bitandukanye nacyo umukino wabananiye nibahanika amaboko barekeraho kujya gutera Congo be gushyira abanyarwanda bimvukire babavuka abavuga ikinyarwanda bavukiye b'abakongomani be kubashyira mu kaga be gushyira abanyarwanda abavuga ikinyarwanda b'abaganda mu kaga bajya kwivangira muri Uganda be gushyira abanyarwanda bavuga ikinyarwanda babaye abanyamerika mu kaga babatuma kujya guhotera abanyamerika bagenzi babo be gushyira abanyarwanda mu kaga biyita ngo ni impori bari hano za UK bamwe muri bo Serije aribo baje kubitira amatelefoni n'ibiki n'ubu ngubu bagikurikiranwa bitandukanye nabyo igihe kirageze yuko muri munyarwanda wese akurikira ukuri agakurikira icyiza agakurikira impinduka
impindu kurekenewe byo kuvuga ngo kumugaragara ugashima Kagame ukaba ibyo bitango ni forced royalty hanyuma kumugo mu privacy ugataka uti nyamuneka turamukizwa ryari umuntu atumereye nabi twabigenza dute twagira ibiki ibyo ntago bifasha it is time wo kuvuga ngo enough is enough mwese muhaguruke ntago Kagame azabamara kandi we game iri up nimushaka murahira imana nawe ariko iyo mugize akenge abanyarwanda nzi ko bagira imbabazi babagira hanyuma tugakora ubumwe bushi kuko tutamenye amaraso ariko ahubwo twasasa inzobe ku mucyo ku neza natwe tukibaka urwacu South Africa barabikoze Northern Ireland barabikoze Colombia bamaze kubikora bari mu process yo kubikora natwe dushobora kubikora why not kwapfusha abanyarwanda benshi cyane b'ingeri zose this is the time time yo kuvuga ngo Kagame gi ruhande kuba ku Rwanda rushya dushaping to designing Rwanda rushya ruriho ubumwe bw'abanyarwanda ubwisanzure bwa buri munyarwanda n'amahoro ku mutungo w'abanyarwanda ku mibereho y'abanyarwanda n'amahoro arambye kandi urakoze cyane Serge wakoze cyane kuba watanze kino kiganiro urakoze
cyane Comrade Ali Abdul Karim ugire gitondo cyiza tugushimire kuba mubashije kubana natwe shuti mwari mutende natwe raditahuka kuri mugoroba reka tubashimire mwese tubabwira tuti ijoro ryiza kubagiye kuryama gitondo cyiza kurimo kubyuka ibigano bya radita bizakomeza ejo kuko nabibabwiye tuzahurire nyine kuri iriya YouTube yo muri USA House of Representatives muri iriya komite intelligence mwanatanga komantari zanyu ku bitekerezo muzamwumva muzazi muri benshi rejo mu gitondo saa yine ariko tuzanakomeza nyuma yaho aho nzi ko kuri gahunda niba ntagendutse tuzaganira Karine Kanimba tumaze kumva n'ibizavugirwa muri USA Congress nyine muri iriya komite ya intelligence Ali Abdul Karim nawe ubutaha turagukunda kuri Raditahuka
murakoze cyane Serge nanjye ndabakunda cyane and thank you very much ntabwo dushobora gushimira bihagije Urakoze cyane.
Shuti mwana mutwe natwe Raditahuka nawe dushoreje nawe ubutaha mwese turabakunda bye bye.
Rero Rwanda National Congress muri mwe hari abayumva batazi n'intego zayo intego esheshatu z'ihuriro nyarwanda RNC iya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi iya kabiri amajyambere arambye kanasangiye iya gatatu ubumwe n'ubwiyunge nyabwo iya kane umutekano w'abantu byabo iya gatanu ububanyi n'amahanga buboneye iya gatandatu itahuka ry'impunzi mu cyubahiro RNC Viva Viva RNC Viva Viva
Yeah. kwa mga chozi uchiru mba maria ya baba jei ni utomba kutakamba kwa majwi ya banyar wanga burjano kuisa monda wareje ni vibimba waburi irbirengero na vazia ibyo batunde araba farwa mujabo na waijish kuru hindu beara eni surahizi kwa lionje manza manso kawabia